Lique
May Records.
Step Sikira Sona Kuvare Chipude Kusigare Chinyura Ninewa Mango Moana Andifenda Kuchit Andina Kushifita Andifenda Kajizama Kutaisha Ipi Naikupa Moyo Wangu Wako Vota Ngoni Kau Enitaisha Ikona Singaze Kumoyo Kwangu Taifa Manero Parama. You all that I need,
baby, oh baby.
Muchengeteza niza mshati Mumoyo ne mufungwa mangu no manokara Musamurasa chero pano tazi Rudo ni naumba Moyo wa Pano ndidira nguwa ni naumba Rudo ni naumba Moyo wa Pano ndidira nguwa ni naumba. You all that I need,
baby, oh baby.
Andifenda kuchit Andina kushifita Andifenda kajizama Kutaisha ipi Naikupa moyo wangu wako vota Ngoni pao Enditaisha ikona Singaze kumoyo kwa mtaifa Manero parako.
You all that I need, baby, oh baby.